Yowe tie for Ojim Renidru na nyame esiesie na ko a Bishop Mavis Opoku Ajimai de asem stronko e brain ni fo bi kacho ni se asem na tumi wo won ne ba yenko fa nyame asem
ya jinjini yankopon asem e she e veye mri a yomu ya enyoma bi brain ena sisa enyoma bi koso a ye nipa se e ye normal nanso enye normal
dabi
aya e wo say e kai kai trust him ni e won nyoma bi enipa ye ya e man yankopon abufuo e bai ni e hwe de enipa na musi say nso na ye twi ye ho e free enyoma bi ho
amen
show nipa bi nwa yoma jwe se erade bo oba ne bema nanso omu de omu nti sasem no omu de oba ma ne bema na de time cramp ni se omusi omu nye no omu ankasa ho omu fo so ama nipa nyina ayebi na mempengu
empire
untimi fo so ye se ye nya ade a itie nyankopon asem e o bible mu ene nipa ni je ho e di ohye e tu nipa so obonse nipa no onam ho nim se ade wei amra ana amamrem no ade se na wo se ekọ nyankopon wasa maye hu se oba ne be ma ye baako asori den oba ne se mede menti ye ya ye me hu ade ye hia so aso dem enso me metwe mpana da ade no nipa ni nimpa sa ade wei enye ne kwan so no oso no de oba ye fisa oyo no oba ye nipa timi ye nyoma bi hwe emra Herod ninu ewu ye na ofa ninu ayere na yohani kachan sa ei dabi eh sa oba no aye na bi sa e mi manya kwan ba be di den wo na wo pese wo kire ba ma no sa ompam me sa wa bona to ti already di na wo da na ma me ne ba be sa yankasa na ohini si ha asa wo se kan dia ope kire me Ran kofia no ko bisan mame me papa se ade bia me pe bia odi be mame me nkoje den osiko kache ni se Johannes boniti ana ope de me ye wa hanom a efri ohene nanu ni se one ne mpanyimfo na ti ho ena wakasa enti ontumi embu asam no so enti omai ko twa Johannes itibai enoma bi koso enoma bi koso nipa nim se na wa ye no ensaye Why are you there? Who can
say?
Wish you are so pepper. And the man, your wife, Jenny said, Yahoo, ye beer, it's your young coupon was him, and your young coupon was him. Now, dear woo, ye, now, dear Ugus, now, ye, now, ye, and I shall know her, I dear shall know her, I fear by now, her, now, so cast away we. And then a vessel,
sir.
But your kind Acts 12:20-23, mammy. And as a mechanic will be so kitable for, and so bet me a kind. We are not cleaning in Swakai.
A summer phone you might see me, you know. Chichemu,
I do know copy.
I do know me, and son. I do know.
If you want a betty, I see ye.
A fay and a herald, a fa till the four and a seed on four home a buffoo.
Saw him ya, nanny buffoon crawfoo be.
Auntie, why ye no crawl a barn in chain?
Confounded by.
Now, what the babo or henny, da behenny blasto, so say. On sir. Amanyoye.
Omu giant twai. Ese ohene no. Onsre ma omu. Sa nipa we no. Onsre ohene no. Ema omu.
Efisa ohene no. Asa aseso ena. Wunya inuyane.
O bibi.
Na da a wo share duye no. Hello di share na hinta diye. Na otuna na senye e jasu.
Ima amina ni chilimu ade ni kuna semni ye ken. Na bo ebede no ome man hoso. Ni kuna yu ohene. Dia sama o kan chese bible kan atade o hyeye no mudem ntie ene ne kasa ho asem ntie
na o kan asem e kire won
na o kasai
na o man no huro se onyame bi ni nie
ati o mu jiji no so mane broso ani so oba no fanse se wonya sa nipa we aware a e de ntie na wo se oba be gu no e wo se ikun na o kan wan tu ntie nkofo ni nyina jesus se ei What the young coupon in you, and yenny penny new, and your own young coupon, and our yammy bin ninny. Young coupon, a bacope. Yammy by sacrone than chair, sign yammy kitten, omu yammy. And see ye can yammy, yet mean canny young coupon. And you know, almost say, hey, where did you me be in ye?
Na enye onipa de
na enye nipa de ah na omu kanfo ohene no omu peja ohene no e ba se ye nya ba bi jina na ye hu de enye ye hu de ye pe na bre bi aye be ye ana mo e pe ni e bi tu kasa ye pe ni e be ka eno ma bi o ho a che se e firi ase ana ma nipa na ye den na wasesa to as mommy
na amunu hara ena awurade bofo be paul no
omojeje no so no kasa wo neneni ya nyame ni bi no na esi onyankopon odi tumi no ne bofo ye den ebe bo no
efisa wanfa animonyam ama onyankopon
very good wanfa animonyam ama nyankopon eno mu de animonyam ama nipa eni ti she no so sai ya kutukutu sai ya sorry wo si e kan sem bi fa ho show ye Emani pa kwan. Emu mu fa won si nyankopon anem.
Mpa.
Ade a mi suro wo wiase ni se wo hia bibi na wo mompa ye. Na nyankopon kama kuma ma mi fa ma. Na ba ba mi ho straight. Wo di ma she nyankopon anan. Wo mompa ye. O si ni pass me si wo ho. Me kon no ho. Mi suro papa. Wo ba so di mi si nyankopon anan. O so no bi nche na ni mo nyamo.
Mpa.
Nti aye sa na wo de mi koto asem. Ye nche no so. Wo nse ni pa bi wo ha. Ati awa yenu, akie tunu fwa ke ye. Usuro, wa yenu so yinyame. Untumi nkanchire. Ene nyame ya samu ba unche. Eradi ya samu ba unche. Ohini, obi ntumi ntunu fwa. Omudine tutu nyambi hu. Nama eradi bu fuye. Te eradi suma ni bo fwa. Ebe bono prekupe. Pacho tu asuma ye.
Na odori mwa na uwi.
Ma unse nini pati? O se odore mwa no wi prekupe no a ni pe kamfo no na tade ni nkasa yem ani ade wo de fa wei tutu nipa ho na hwe se nyankopon de no otumi ye de nyank de na nyankopon otumi ye otumi se se bibi prekupe
sa
sho ohine ni monyamfo anti se o kasa nipa se da bi ni we de nyen nipa ni ama ebretia Onyankopon bofo abebbo no amana dore emwa Samuel me nim de to ma me na o si ye ntwa Yohaneti no me nim de to no dia ono nti wusi ye nku nipa no nyankopon ku ni prekupe na dia me kan so ha ni se ne mpanyimfo na o si o manim na o kasa ye ani nti onti me twi mfa na samso no o manim na nyankopon ku no
sa
ti ye hwe ye nyankopon ayesu ni o ye nyankopon a odi to me ni hu ye hu menya wadwene se me dia me pe na me ye ni pantumi nya ohwe e pantumi nka but obi a odi tumi a ompe bibi a obetumi atene nsa e wo bretia ama wo hu se yes onyankopon ti ase
ba
ohine ni di ni tumi oye di ope bia omo so omo modia ne kra ono mu ntama ba asem ebe pa ne chew wo chew wo omanim no mu kamfo no na prekupe osuma ne bofo e ma ye ba ohene ne so oye nyankopon
ampa
odi to me yenhwe ye hu ye dia ye bia yenhwe ne ye ya chene ya kuma ye ni yo ye ba bia ye nanti koduru ade etumi di ye nsaka dia ye ye bia no ye hu se enipa enye yesu ayio
yes
nipa de onya osu bibia ontumi nyo hwe but obi wo ha
sir
ni hu ye hu
sir
e ba ne sa oba chi so se dia wasiti eli ka kire ne ma se eh de na mo ye yi woni nipa nya asma nyankopon be ka bia ma na sa woni nyankopon nya asam a obi ntumi nka bi ma na urade bua fu de eli mane ye na wakasa na dani duru so no esi yampa se eli ma mienu ewu prekupe oye nyankopon a okasa oye dia woka
ampa
ombuna samso
sa
eni ti na de bia wo se wukai se se sa papa we na me som ne dia na me hwe me ni ye nipa betumi aka bibia fa me ho aye nanso den na nyankopon ka fa me ho sai no hu me yesu abrante bi ho asam ne Daniel chapter 5, verse 1. Echo.
Daniel, etinum chichemu bako echo. Ahe Belsasa eto na brimpon a woye nipa apim epono kesiye.
Oti dia echo sna chesa oye skani. Nipa thousand. Ena all two munina pon. E na brimpon kwa. Nyanko fuaka eka hunu. Was it auto prun and my son crofu? Auto prun, ma'am, empty on any packet. What? Or any packet, see? The opesso wayan and no way. A brief piano don't be an. The opesso wayan away.
No one on noom and son.
Ain't you on any crop for no fitting as yet, you want money? There for no young uncle for friend any year. Oh, fitting as yet, no woman, son, a dear my dear name, and yet they also omu ye.
Na nsano eba nani so no.
Afi nsane ba mu. Nsane ba mu. Afi na nsane fiti ase control no. To asuma me.
Belsasa kan se won fa sika anwene a naja na buka neza. Akofa free a sorry dan ya ewo Jerusalem no mu emara.
Ey! Asem kese pao. Asem no mu ye dru. Naja de buka neza nan kasa nkasa kofa de we ba won twin fa ni sankan. San so nim se ehu hwe so we sha u de hwa daka no please for ji ye no money ji ye o mu a mu ade e o mu di ko si o mu nyame e dabre e ma e ye dan o mu nyame no e bo from de di kan o de spell o mu o mu pega ni jina ho ade e chi ye no na wa ye ni se de o mu ntwi fa nyina ho sa nyankopon ne yesu no
sa
ani ti o hine na ko fa sa nyo ma wei. Every sa nyankopon fie e dia ba begu ho da o ti mi fa ni sanka sa abranti we na ni so ono de obetimi de ni sanka e ti osumai se nyankofa mra dia wo ye ni hweniye dia wo ye ni hweniye o ti mi si abien sa media se na meye eno ano no meye asa o boa shaunye o pa asama ma ho ohene ba we yi asa se wono yi ohene no. O si yan kofa san ni o mane mra. Obi asu ni obetima ka san kofa. Mhm. Nti yokofa bai. Mhm.
Na ohini ene na brimpon ni ni yirenum ene ni mpenafo no mu.
Nti on fiti ase e de nsa gugu nyankopon ade nti sei mu. Se un sura de mferu ade. O papa oye penyin onim dia ba bia san nyankopon wo itumi hye nti ohwe ne hu ye. Na wo de wakofa o mo fiti ase. E Yusu, o Yusu, o mu Yusu.
Ana wodi sika ni jita anwene a wakofa firi nyankopon asori fi e wo Jerusalem no mu no bai. Na ohene ene na brimpon ni ne yire no ne ne mpenafo no mu.
Mu fiti ase Yusu ye.
Wono no nsa no ana wakamfo sika jita kobrim.
Afi o mu nom ana o mu kamfo o mu nyankopon. E o mu nyame sorry. E mi ye mistake yo. Omu de ani ntumi nya nyankopon. Omu de ani ye nyame. Omu nyame. Omu kamfo no. Chese oho. O tumi. Oyesei. Ana omu kansam egusa omu nyame no so. O nyame ni bi okrampo si awiam kura ensuo ta obenna ne ma me fa. Yese mu dimrika kofa. Awiabo a ebi nane. Se ne mu nyankopon ti awon kasa. Na won hu ade. Mo kamfo san nyankopon we di nyame mu nyame san nyame we sorry di ye nyina ye tumfo no akruwa e san num ensa e di di rough ei to as mommy
diane abo anyame no
san nyoma na
don mo na
ebo nyankopon de amahese enyusu edua wo de amahese enyusu ye betimi kura de ayegya ye betimi de abodan so. And no map be beside me, dear. Oh, Danny, sad dear, we say, oh, you yamme. Now, what could you sad you? I want to mean wow.
A cussing.
Almost I come from the come.
Don't no more arana, or nipper and satin your free but better all. I hear nine.
Someone jib Brazil in India, Munjin. It's seem railway soup. Sad time now, who ya na and sa et show a wall no. Na a train so and chroqua to a summary.
A first you no card do so.
Mhm.
Can you do you know any? Na ohini hunu hunu ensa.
Ohini ye den ohunu ensa extra. Omudos no ho. Omudos no ho. Omu huni ye. Sense extra. Nancy tie o si ohini no. Sense ohini na na ashe yankopon bufu. Onu ntino ye sa de no. To asuma me.
Ena ohini enim dane ye. Na na dwene ha no.
Wati. Nenim dane ye. Nanebo, Nanebo, no jabakam, near Jijonso, no mu yes I be, Sasa say your mudia, sound call for no barcony. Wasn't a nimu dane ye? Yes. Just a bibu honing uncle upon the yaw to me one more,
Papa.
Or be nim so woo. He didn't tell an uncle upon your side. Nanim's sigh, Pachoke catching me.
Nana sinimu unhuma hojoe.
Ah, ne bet starti ye ne lusu. Obian somu, mbiye ye, na e lusu.
Nani nkoto je kabo mu bli 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 bli.
Anani nkoto je so, e wosu. E wosu. E wosu. Atsura na ohun wadane na honu. Nyankupo obu fuo na na asore no. O chanya kosi da ben. And two person who send your uncle Kenya and Sana, why you dee? No, what's the answer? No, what's not to dee? Person who send your uncle Wolfu. Ah, I've been imagining yet you want to call your baby, sir. Yes, woman, send Cosmo Munyame. I would done who the moon say yes. Procopo who say yes, Yamitias. And to where so or Hinano? Nay, you didn't want him. Name Prof won him. Almost so I had Jimmy Jimmy. I've done Jimmy Jimmy.
Sir.
Meant now. My uncle, my own nanny, Jimmy Jimmy.
Yes.
Man, I'm a fool, Mouse. So suffering be a wee beam.
Amen. Oh, he didn't know Etienne would ding, sir.
Aye. Sonny, I was a finiano. Is it don't bear my siam dindy or ho? Where's one he didn't know so siam would ding? Or siam was open call for be. Patcho to us.
What Tiam was said, one fat beer the hun for, cardia for.
What did Dina ever born? Eh? Or any one called Fua be ba, only to meet Nassi, only to meet Cassay, and to your friends, Uncle Fono. Send a bear, come back to me, I can kaya dinner man, and to me, patch up a woman dinning in tea.
Pia de Hun for, Any young conchilla for a man, Or any a boise, Babbe, and young Safos, no, sir. O be allowed back in kind, a drina, watch them, you see, no, O be frano. And otam koko na sika ntwi aban agunukom mu
wo hu sa asama ba ti afri wo promise do bet me a chire me sa de wo yasan antuna nka bibi ketu abu wo aka wo se wo ya wo hu ade we ontimi anye na sansa na nyankopon so ono ankasa na open ntino hwan ni obi obetumi a chire ase sika ni bia samre no light hu ade What's the county? Why are you fearing? No, I turn the generator. Until you are not quite a light one, ho. Where is the Kenyan Casa? Until time be our soul light. Send you if you know, say you're dang you. And what did Kenya a call ho? And the Jano is shy. And I was she. Called the hospitals. Yes, it can be our obi. And so who said, Koye? After I said, Wow, bet to me at Jimmy Quano. May they make a ten ten back. Bema, now so and quite genuine pansum. It won't to me and yamqua. Tis some race have been a drew. Oh, he no eka. On some missing murabiso, darky can yam some chirobi. You are crunch there, darky, so I mistake. Or no, si cani and tis and I will barber correct, no. O di darky juma, nothing drew baby. Oh, send quay. I said, why, yan, dear, you are check. For so, I did we cost with ye. And to also to honor or friends, I am Fred Akimura. Time a dark drew honor. Now call. So I time and then I know he had dark. And yet, and I young quad yet dark. And yet, Debbie, I was using a coupon. So I can be a young fan chill. And yet, I don't worry. What in your coupon was Samoa or Sister Sawa Jenny and Murray Homown and Yay Yawodia and Yumura Yawodia or Tina Yawodia, Busmuavia and Yawodia. It's a proud betting a mere sum. Sam running in Mra also to me this such a one. Open the barber church, Ronassi. But what was mine?
Na waye no de otoso miensa adi ahinie no mu to me. Verse 8.
Mhm.
Ana ohe anya tap na ba na so what to me.
Esansa nya honam wadi.
Abita.
Anya honam wadi o. Ano ti bibi wo ho a nya nipa de.
Dabi.
Anya nipa de.
Dabi.
Nti nipa ntumi nkyrase.
Sa.
Ana sa wo ye hwan wo kura tumi be wo kura duro ben se Yakobos wo akasa ntumi nkasa.
Sa pepepe.
Ti go fo na ntumi mpacho to asman.
Ana ohene be sasa ho yira no kese.
Hey, afedia be ma yemre odino ho ese no ho yisirano ne ho yisirano entwen samre no ma entwen samre no ma entwen samre no si adwene enne yensesaye enne
sa
hudia wo ye se wo do ho ma urade ana kwan be na wo faso ano pay wo sesa ba bia wo wa wutie mi bia urade won kasa kwa onim dia wane wo ka
sa
samre ni nsesi so o chirao na den na wo ye ana mo be na wo tu
yes
sesa obi ti ho a ono de sikanti enyo ma hunu ada na obi nka se mi nti o se onu makra keto o mo ja ade be che no ne sika bondo bondo ne gu o sinkim ah she ba bi an wa wo ti mi saudi ni pa mo ja ne di tu mi wo sika wo nya wa na woni mu ase e ade bia wo ya enye ne kwan so obu a wa nwale o o se wo sika o fa mpna. Because you be a kuni pano.
Sir.
Nisi kanti. And we'll be a nimno. Obi a nimno is any pass my sin. Wo kuni pasa and wo desi kam. Baby awa uti yeme. Nyanko pwa samu baonche.
Baonche.
Eya koko bo. Sikano ufanko. Ada ebe tu, ade ebe tu nsafrono. Enko ufu nebe fa. Nipa nebe kuwa hon. Enti nipa kumi ase ane say. Nipa kumi ase ane say. A dear woji and so yankuponi or so be. Besides a shiani
dee.
I can see a cra. O be a drew a dock over sea. O that's now on a shaddy. Men's sour journey. A man you drew so answer. Be a wishy beer would see me.
Yes.
Monia Jessica drew on to two. Nippa descended to me called you too. No runner saw them when Nippa. Na Jimmy for me say, Hana, a jaw. I had Derry, but send me uncle. O crowd, but come once. If you see a woo could see, Sir Ujina Hosabrin. Oh, yeah, papa. Wouldn't him dear friend say, a jaw? Now, him dear friend say, a chinny palma raddy. Or be a chinny palma satan. Or boy a papa fugu. Or many people see a genesis, on see, I saw them da. It's a sad soft way, a dear dear minty. Obi a wa presa. Quiet on Mr. Sophon Babuano. Then you could do baby kakra. Then call phone so so woo. Or man, it da was in a way son, a hand way son, or much as one gerino. No, didn't you call to just it's seen in minimum. And woo me and nothing or say, I am a best young and quench your woo. O suffers the home for woman. What's it will be a shesha or suffer? Hey, Bible sin aban na debe hu no wate.
Sa.
Mo fa Yakobon crop fo no kwa fo ni mu chuchuru fo. Ni pa no opa won kwaje onye usika. Ani wakotete ni ketem aso. Ani wakoso nani so. Ani wabeda dawo. Aji sika kase wo ho. Dabi. Nti sa ni pa no hye won. Udi no agro emu ho. Di no agro emu ho.
Sa.
Ofedi e, ujafo ayemre. Anko yama no. Nyoma anko se da ohwehwe no.
Dabi.
Okazu you be. And he be flat and cocker, and he have a good comb, and he be more to some answer. Winning the awkward canoe. Or no, near canoe wants some gas and winning no. Now you wouldn't be pronouncing me winning me. May met me at the watem now what you want to me. And maybe I'm coming home, poop, mamma was a yes. And neither papa way near canoe wants some. A walk one, no, a pejap pejap,
sir.
It's answering you,
sir.
In dinner, more grow. Pajot was mommy.
Na nanim at Dani. Nana bring pono a tribu a year one castle.
Oh, I'm hearing pana than Jimmy Jimino. It's your moon, you know, one. Hey, Nadan, I see. A day in Yamiada. A den, I see. And Tian Yaman, I am soon. And Tian, so we are tree. And you want to mean cost of pono. Montrain, I won't say. You did to me in a action,
sir.
Tosmami.
ɔhene ne nabere pɔnsɛm no nti pontoɔ dan no mu
afei yɛse ɔhema a ɛba hɔ ɔbɛka asɛm bi toa soma ɛ
ɔhema no ka sɛ ɔhene nyankwadaa ma w'adwene ɛnha wo na w'anim ɛnnane
na w'anim ndane
na ɔbarima bi ɛwɔ w'ahenie mu a anyame kronkron honhom ɛwɔ ne mu
wate ɔmu nyame no antumi anyɛ hwee ne nkɔɔfoɔ bebrebe no antumi anyɛ hwee enti afei onyankopɔn ɔdi tumi no nipa bi hyɛ hɔ ɛno na ɔhene kɔka sɛ ɔhemaa no sɛ ɔnka nakoma ntomi ɛma ɔne mu ndane o na nyankopɔn kronkron nipa bi wɔ ha wompɛ wei na wopɛ dɛn wompɛ wei wopɛ dɛn wopɛ hyehyehyehyewofoa no a nipa dasani agya no sɔfo wɔ fie akɔ sɔfo bi hɔ counseling sɛ yɛ sɛ ɔmfa adeɛ mmara wɔpɛ bi wɔnya bi obi sa no na ɔne kurom hɔ sase adi ɔse twerɛ me yɛpɔn a yɛpɔn yɛ na ɔfa no tena ne kaa mu ɛde ne kɔɔ wura mu wabɔ paa wɔ hɔ dada ɛna ɔmokyekyere no bi ɔdua mu ɛna ɔmotwa ɔnyem ɔmotwa akwaraa no na ɔmode gu adeɛ mu na ɔmogyaa no hɔ na ɔmokɔɛ sɛ wosɔfo nyɛ hye wokɔ baabi a wɔhye nti hwɛ deɛ sii o ɛ saa nnipa wei hɔ na wobɛkɔ ɔsi nyame nnipa kronkron bi wɔ hɔ saa nkurɔfo na mohyehyɛ wɔmɔkyina kwan o ɛsiane sɛ hwɛ adeɛ baakɔ hɔ ne sɛ si adeɛ biaa wobɛ ɛno nti wokɔ saa nnipa no hɔ akɔ akɔgye no wofa nko wosɛ wonim woda soso wonim da wokɔ nti wokɔ saa nnipa ɛ hɔ akɔgye saa adeɛ wei se na wodane to hɔ wie a nkurɔfo akɔko wɔ adeɛ ho nti ɛyɛ sɛ wobɛfa nokorɛ no kan twerɛsɛm no ankasankasa baabi a wobɛduru a yɛkasa sɛkyerɛ woadwene ka hɔ
ka wobɔ mu yie ankabɛbɔ
baabi a wobɛduru a yɛbɛfiti aseɛ na yɛ confuse ne yɛka nneɔma wikyerɛ ɔtumi dada wo wobɛyɛ ɔdefuo bɛi sesesei nanso nnipa bi wɔ fie na wɔkansɛm ɛmfa baabi saa o ɔboa ɛtikyafoɔ yɛ sesɛ wɔntumi nkyerɛ wo adeɛ na ɔconfuse nti saa na saa nkurɔfo wei so te ne biaa saa de nnom yɛ ɔse sɛ ɔbɔ wo nsɛm na ayɛ sikani na woba hɔ a ɔbɛto biribi abɔ wo anaa wo ba ɔbɛdiw sika nyinaa monam hɔ gya mu asɔfoɔ no kwafoɔ hɔ ɛsɛ saa nkurɔfoɔ wei na ɛyɛ ɛi wɔ mo kurɔ mu nim deɛ frɛ nsɛnkyerɛne o woanya nsɛnkyerɛne o mese nsɛnkyerɛneɛ ne adwensakyera ɔmo nim deɛ frɛ nsɛnkyerɛneɛ ɛna ada a nom sɛ yɛ nsɛnkyerɛne ɛna ada a nom sɛ yɛ nsɛnkyerɛne no ɛwɔ sɛ yɛyɛ dɛn yɛfa yɛ nyankopɔn no asɛm na yɛdi yɛ nyankopɔn no akyi na yɛmfa yɛ ho ntoto nneɔma bi so ɛsiane sɛ ɔhene de ne ho to nneɔma bi so na duru baabi no na ɔhia nyankopɔn nipa kronkron mpakyɛwoto asoma me
na woagya berɛ so no wɔhunu ne mu aniteɛ ne nimdeɛ ne nyansaa
na gya wɔ saa nkɔfoɔ no ɛbobɔ ɔdin ne nyinaa bio nanso wɔahu wɔ obia mu sɛ saa brantie ɛna ɔhu wɔ ne mu
sɛ anyame nyansaa ɛna wagya ɔhene Nebukadnessar de ne sii nkonyayifoɔ piadihunufoɔ kadeafoɔ ne nyankontɔn kyerɛfoɔ so panin
ɔn sɛ nyankopɔn tumi wɔ hɔ saa nkurɔfoɔ wɔanyinam sɛ ɔmowɔ tumi ɔmowɔ honhom ɔmɔ yɛde daniel sii ɔmo so ɛsiane sɛ daniel deɛ no ɛwɔ soro
ɛwɔ soro
ɛna ɔhema ɛka no
wagya ɛhunu wɔ saa daniel a ɔhene too ne din bet saasa no mu honhom a ɛkyɛ ne soɔ ne adwempa
ɛne
nimdeɛ
ɛne nimdeɛ
a ɔde kyerɛ daeɛ aseɛ
a ɔde kyerɛ daeɛ aseɛ
kyerɛ nsɛm a ɛmu nna hɔ
ɛkyerɛ nsɛm a ɛmu nna hɔ
sane apɔ mu
ɛsane abɔ te sɛ deɛ yɛakyerɛ yi a obiara nnim baabi a nsane firi na obiara nte aseɛ no ɔbɛtumi asane mu
ɔsane apɔ mu na ɔde kyerɛ daeɛ ase kyerɛ nsɛm mu a ɛnna hɔ na wɔnkɔfrɛ daniel na ɔmmɛkyerɛ aseɛ Ena wode Daniel eba ohene anim. Ohene bi sa Daniel se, woni Daniel a wo firi Yuda atukɔ fo a meja ohene ede won e firi Yuda ba ye.
Wonim kakra ko ba bi o kire da ye na sina mamia.
Okay.
Time nti.
Okay. Verse 24. Ɛnu nti ɔno na ɔma nsa no efiri bɛtwerɛ nkurukyerɛ yi.
Bajo na nkasɛ
ne so kan 17. Okay. 17. Verse 17. Ɛnu na Daniel ebua si ɔhene sɛ ma wayɛ yɛ deɛ ntena hɔ.
Ɔhun nipa ɔyɛ nokwafo bia. Ɛnyɛ nneɛma bi na ɔpɛ.
Ya bi.
Ɔpɛ sɛ ɔnso Nyankopɔn ni. Ɛnyɛ nneɛma bi. Ɛna ɛnu ama na kɔyɛ bɔne tie Nyankopɔn. Watch so hene pa se obekye ne dan aseso na yeye de no anya nti no okyrasie pacho to aso
na wa yeye de entena ho na fa wade kyede ema obi foforo nanso meken kan atro no ma kyere ohene na mama no ehunu ne ne nkyrasie
meken kan atre no no ama na hu ne nkyrasie ama na hu de wakoye a wanya asem.
Wo ohene ososo Nyankopon ede ahini kese anidie ne animonyam ema waja nabukaneza na tumia a oma anu nunti aman nkrofo ne kasa ahodu onyina ehopopoi na usuro nanim de openu okum no na de openu
ase manu se nipa wutumi ne odin entumi nyahwe sa obese ne tumi ase usha ase dia. Because I don't know yet the book at Nizza, sir. And so, well, who say, Nyankopon, nay, and Sakopim timer, yet discipline, no, and son, oh, Yan, who, but just as my.
O man, it's not say, not near Openo, O man, so, not dear Openo,
when you're to me, sir, Opa, Obekum, Opa, Obemo, Tansi, Opa, Obeso, and Munyam, Opa, Obebrewasi.
Obreno, I say. 20. Na not been a moon. Na dwene ema ne ho eso na ne honhom eye den ahantan mu
nya ntiasɛ ha kan to betu makɔ 24.
Okay, the 24 say enu nti na ɔma saa nsa no efiri bɛkyerɛ nkurukyerɛ yi
akɔfa ne fie nneɔma ɛde aba wo nso wafa ɛde yedie ni sɛ wo de yɛ ɛna awurade asɛm kyerɛ ne sɛ enu nti ɛna ɔma nsa no ɛba bɛkyerɛ wo yɛ. Esa ya dia oye ya anso Nyankopon ni ase Nyankopon bufu eni ti na ma nsa no e ba be chiro ye
na akyere a wa ku chire nu ni ye mene mene tekel pasin asem no nkyasie ni ye mene o Nyankopon
ati o oni na di tumi o but they will come for omo no o anya omo omo do omo nim ho hwe omo mfa ho kra
Akan wahiniem na ode aba awieye. Akan wahinie na ode aba awieye.
Ha, wahun se ahinie na mfata no na ense no. Enti wa hwe wa we ahinie na hwe.
27. Takal wakali nsaniemu na wahu se wunu
ohun. Ah, wunu ho kura wun su kura ense no kura mfata no. Yo di tumi na mano o di ama fufuro ono ko di fufuro ni e jasa Nyankopon we say ho aha
Peres watch it wahinie mu e di ama media for any persia for ena better sasa come on
let me ajedia e wo nsam obra wo nye dia nani chi aha to asmai achim
ena bel sasa e kama wo fira Daniel Otam koko na odi sika
baby ya wasi wa fe o try na
taka wakara unsania emu na wahu
baby ba kon si wakamfu abo nya mene ade
ya
na me a wo hu me wo mensam no
am se bi
ne amame obatra
wakali okay am se aha o si wahini emu de no ke ba me mele echi Takal pasen.
Pesa me tipa.
Asem no nkyasie nie. Mene Onyankopon akan wahinie. Na odi aba awieye. Wakali unsaniem. Wakali unsaniem. Na wanhu. se unu jese unu hu
onuru
onu yeah Perez wache wahini mu ede ama media for any persia for na na besasa kama wofria
mi tese na kwishim se na ma otu se because o kind pain
yeah
so they need dia ma abuo nyame ni nua nyame na ono an ne home ani hia me pa esanse ye home wo nyankopon semti ene o ma herod ewu tantan
maminka ho no ma o verse 23 no o se na wa ma wo so atia osuwura na wo di ni fie enwene abawani
wa ma no so na ho so atia osuwura
osuwura
dia wo ye ni hwe ni ye aha
na wa ma na hinie abawani wa ma na hinie abawani na woni wa brimpon wo yirenom na wo mpnafo anumu nsa
aha
na wa kanfo jite sika ko brim fefrae dadie dua ne abo anyame
ha
a won hunu
e ti nyoma bia ye ni chi hu na ye chi di na ye ma na ye ma adekro no so no nyankopo wo hwe ye
yeah
ompeni o masa ompeni o masa oh dia to aso me ye de o se den
o se na won hunu ina won ti na wonim hwe na onyankopo a wo home e won ni nsem
won nsem se woni mo a e nyankopo na home won ni nsem ono na ma wo home da anka ye ton akentimi to utu hospital o ma ye to home ma wo mo no wo hu se na ya na wo muti ne bo so adi ho obre obre na wo ye de wo de a che ye nkwa ama won kai won ye ni se me a wo home e wo me nsem wa amfa anidi amma me nyankopo a wo home e wo ni nsem o si hwe ye o so se me nhwe o si me nye se o si me ye ene nyame asem ba o che o hini ye dia wo pe na enwie ni ji ti ye hwe na ye nye die nyankopo asem e chire ye na tumi awie ye nji otu aso kaya anaju no a
yeah
e radi kuno
amen
ono onso so ni oma bisu
yeah be that
ma osika ni no se me jiri ma san n be si dane kesi na me jimi ni oma gum n ma ka che me kra se didi na do eni oma wo ni oma papia ye die si ama amfie pi o se kwasea anaju me chi okra fu se na ba ji die ni oma na be ye ne dia ono dia onso so so Abigail kru no anaju na wo enti men ka sa me ho ya den me dem sisinsim me dem na bufu oba obedot se wira ne nyame asem oba onche
amen
se safri bi bia wo yim
se sa
se safri ti bia bia wutum
sa
ana mo bia wutum
sa
de o ye wadje sa me dia me ka se se ya ne se sa no muti yo dem ka se se ya me de me sme me ye u bua kura o ye hwan ana sasia da hojan eni wra besaza na nimu nioma wasisa bawubi ana sasia da hojan eni wra na nimu nioma wasisa bawubi
Yeah.
40 babies I'll say. Wahoo for we.
Erin China. Oh, 40 babies I will say.
Yeah, baby, this is your mama, why?
Ah, baba, wah. Ujna biya, woy.
Baby, I'm a baby, mama, mi fancy,
say, mama. Erin China.
Oh, hene.
Oh, 40 babies I will say.
Yes, he.
Oh, hene. Ujna biya, woy.
I'm a penny for.
Erin China.
Oh, 40
babies I will say. Ababa we, ujina biya woi. Eri chena, ofotie baby sa wese. Osi kenye, usi ke woi.
Enchakura.
Eri chena, ofotie baby sa wese. Ababa we, wawofi, waifa. Eri chena. Of what ye baby saw say, Rosi Kenny, Rosi Kay, when I am to say, my one is so, my one is so,
my one is so, Chaji, my one is so, my one is so, Chaji.
My one is so,
my one is so,
my one is so,
my one is so, Chaji is a year. I know what she, Baba, yes, my one is so, Chaji.
Namisramu, Yadi Ayan Yomatu, and she. And say, Nada Nedru. And Tidia Abbey, Dan Wanisha Jesus. Dan Wanisha Jesus. Three baby, a witchina. Not Dan Wanisha Jesus. Sister Kaya Bonnet Shanoa. I know quite for knitting in him. So, dear Bonnie Betray. And then in Casa. And then in Casa. Cabby Beach Sherrod. Can be beach ready. Can be beach ready. Can be beach ready. I don't even move. I never can cast. Me can't get the match. I ready me that was. What be a many? I'm my only baby no. Baby, I'm mujina ye. Ah, what should I want? Baby, I say so mujina. Me the minimum say. O domenti na adi asemi abremi enti ene me no wakasa fa de mayeti obi acheme
ani oyeti obi acheme
na fi yesu metra makoma
na fi yesu metra makoma
na mintimi nanti
na mintimi nanti
sa de ohwehwe firi mi nche
sene tumi bia
me no wayo nkofa
ade wayo nkofa
me no chem
me no chem
o yesu dim
o
ya ajene
o ya ajene
sa oba mi nche a
sa oba nche
e hai ni shia o
ni shia
o hene o do ye nti na wakasa. But so boy and tina will you want it? What was some of it to me? Yen suya kabi biatro. Now what some I say and cry was the one that gin on do a gin in Indian. Oh my own to me. So I know Yanko Poma. And they will to me Mrayan so. One day Mrayan so. My aunt Nancy said the Ope. My aunt Johnny Fribonimo. Now yes, you pia. Anyone was. Made our sea. Jadia Kashonsa. Beji ye kain o Yesu di mu ama otuma onu se ye wu o se ya re se ya ho chire se Yesu jadie adie bia obi abodi etu amrama ene ye de ni shem ye boy ensem de na shem ye de ni shem ye de ni shem adie bia ya bodi etu amrama Yesu di mu. Yes, that's in it too. Namana, Namana, on them,
Baby, I was set to me, Bobby, and Boura, and your man, Sissy, Sanchanyansi, Amwadiansi, Yesudimu, 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 Ojenye Yadio, Ojenye Yadio, Ojenye Yadio, Ojenye Yadio, Daja, Utumi Adina, Bibi Nyoyona, Yaribia, Yaribia, So Woody, So Nidi, Yabombay, Sawa Yarisa to me, a bed dress animal. Who the baby in your honor? I want my dear now. Essential in our say, yet dear, say, yet day, self for baby. I want you, but you have a doubt to me. Utumi, and son, and Yajuma. There was a nanny, and nanny. There was a 2 year, and 2 year. Baby was a Fabia, and fa. Oh, hini mo hini. O fit it say what is said yawte I just obi din aha na ne huni pa bi ayare a why answer to me call onunti why answer to me call oji anyere dia ohini ba bi biara why answer nante ho anya djuma so den monam onko na abetumi aye wo Jesus Christ di amen. Yes, sir, ready. I'm waiting. I'm petty woo. I'm petty yarrie. I'm saying yarrie. Accident is some. You might be kitaka. You couldn't be kitaka. You can't say kitaka. I'm ready by my boy. And you can see. You're froka. You're not quite on crowd. One for me, this morning. Be beat this idea. You could shun. Yes, you're the vampire. Rade mo ye ho ban on kan ye ho on kura ye on kita ye mu on ye fi bu si o esan mu on kan ye ho e wo yesu dim afi wo mo mu nya djuma rade mo mo djuma asuja fo rade mie kwan ma wo mo otia wara se nya no ho ade rade mie kwan rade nche ma na on si apem fo asudjem ye bom pa ye. Yeah, that was the show in the morning. Udo ye inti. I know you want the chair. I just also was my awesome. Some cause I have. As some no be yet, you may bring. And now you are a sound co. Baby, you'll be a war with Tibia. Yes, and say, man. My new wound to me. My new wound to me, yeah. So, dear, the morning. I didn't answer to four. If I can say, you won't know.
Yo, it's here for dear Mabby Maho Kayan, dear Bibri. Yamin Shaw Bibri, so yam re etien yamia semi efri nakoa, Bishop Mavis of Pokuachimai. I order a sapphire friend with Able God Believers Assembly. I ewa unkari abukuma farm will call by. So, person only Bishop Kasa, who bets me and will WhatsApp call so. Ewa sound number iso 0243 983364. 0243 983364. Now just send Nenso for a free day to her, Nitsi Nyamiasin Kwa, or the Befana Kwa so a brain. Nyamin Shrow, so tea.